das Bangene Stallion.
Amapupeta wafani makufezeke lakho ungangibukeli phansi nami ngizoba mnandi makufezeke lami. Amapupeta wafani Sumzali, yeah, oh yeah. Numing pele la mandla. Hamatembe shabalala. Ngosing telimpumelelo. Telimpumelelo. Bayo susa le kaya.
Sipega ngagimi, ngichablisumzali.